Konkomeka kwa morago ka kopelelo feta fela.
Yelele tsana bolala usiku.
O tlokale meno re tshere botata mme jo a gala ri nibi.
Yelele tsana bolala usiku.
Le komanya no makokoma mawana balela tsana bi.
Yelele tsana bolala usiku.
Tsana wele di walela walela kwa lo sotu.
Yelele tsana bolala usiku.
Lomparanyetse mo poping tomele tsamagala pa tsana.
Yelele tsana bolala
galo barate disaka tsu tsu tsaka
yene tsana bolela usiku
se boka boka ne robala ke tlekela le ke ithuna
yene tsana bolela usiku
ma ke rwele mopere ka matame rante le ngwele so Ma masori ke ra ke sisi ke go ramalome
yelele yelele tsana bolela usiku
tintibane phogwanyana phogwana ya ngwana wa khosi
yelele tsana bolela usiku
ntakwedi bo molekane ntakwedi lo tlolo bo
Yelele tsana bolela usiku
mawana walela 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 kwa lusinyane
yelele tsana bolela usiku
itachi ba mosetsana otoga oga disa ba bolotswa
yelele tsana bolela
Garita chiba mosetsana o ka bo ke o re tsariseka
Yele tsana bolela usiku
tota ba thulirwa eng gore re lo ja lo bolo sangkhoko
Yele tsana bolela usiku
ma kana ke tsaba ba sha ba malatsingano ba re tsang ke soro pembereke
Yelele tsana bolela usiku
bantsitse ka soro pempere ke le o kare motho fela ro
Yelele tsana bolela usiku
galware galo barate tlhako sa ri setswa ka
Yelele tsana bolela
Ma kadia ga mate bogale ke letse ke lora ke le kwa maso
Yelele tsana bolela usiku
Kanta di aka ipone ba tla di tsaba go bona
Yelele tsana bolela usiku
Na kana ke rata dilo ke mongwa ba di di ba ba mabele
Yelele tsana bolela usiku
ha go ka bo go ikgethwa ke ka bo ke khathela go nna phoko
Yelele tsana bolela usiku
ke ka bo ke khathela go nna phoko ka tla ka khabisa sa ka lora mogotse
Yelele
tsana bolela usiku Tinge mo leboga go robalwe ke thaola marole mo go bomma o tsana go ye
ye ye tsana bole la usi
o le tswane di thamala ka ne ke a itse mangwana a pinya ngwana a tsasi
ye
ye ye
tsana bole la usi
ke a khaola ke a lesana ga tsirate go bua thata. Yeah,